Shoot. Tipo, I'm gonna try out soon.
My nigga zombie. Sikiliza.
If you namjua vino boy wewe. Baba JJ.
It's the
kids,
baby.
Fanya shuli Keka zama na sabufa na godolo mbili ay. Mama yangu
Mama we
Oya nilikwenda kuiba bwana zinikaluka fence Kumbe nimebugisia nyumba nikambia jeshi ay.
Mama yangu
Mama we Ayaya saida Mungu baba
Ayaya saida Mungu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo sina kitu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo sina kitu baba
Mama yangu
Mama we
Mambo kujishuti shuti mwenyewe kafosi Badala kusevu nikasahau nikaposti Mimi tena
Mama yangu
Mama we
Kalijifanya katoto kakanisa, kajawai kabisa, kajaribiwa
Yala!
Toto kayamisha
Mama yangu
Mama we
Ayaya, saidia Mungu baba
Ayaya, saidia Mungu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo, sina kitu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo, sina kitu baba
Mama yangu
Natiririka Nikiangalia katikati pale kila mtu analuka Gafra kasi alufu mbele yangu imepita Oya Asiocheza ndoka jamba ushuzi unanuka Mama yangu Eti mama we Sijasikia mama yangu Ute tuseme mama we
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.